Rise above Neptune.
Hey, your majesty, Munya Nascota.
Zamstream Music, your
turn. Alongside DJ BZ. Yeah.
Who is bad? It's Arthur BZ on it. More fire, baby.
Naziba uyu mukafinina. Naziba uwana zingata wakona kuyembulu kanimoya. Naziba uyu mukafinina. Naziba uwana zingata wakona kuyembulu kanimoya. Koko ile, baby unonyupula.
Unyupule.
Malina koze ndenize mase unonyupula.
Aye unyupule.
Silivali baby, mwana nupilela.
Hey your majesty.
Malina koze ndenize mase unonyupula.
Upula bupilo bwalu na wawa kwa molao. Ingelulwa lileli lato kuwalu na mutio. Naziwa kwa mwile baby mwona koze ngata. Kono na kupanili musike mwalika kumata. Kiniti baba mwone bata kumina ni malikia. Nili musili bali bupilo wasapili. Mwilae zize ne mulimu yo bata bupilo. Na kupa musike mwachincha ya mina ye milelo. Ingene musile taezo ni imamezi. Kia nili ni vulele kumina fani tubezi. Na kusiana akikuli lufetu wefo mawe. Ule kono kikuli bana balu na balu babalele. Naziba uwona zingata
kondeko. Naziba uyu mukafinina.
Auyo mukafinina.
Naziba uwona zingata wakona kuyembuluka ni moya.
Wakona kuyembuluka ya.
Naziba uyu mukafinina. Naziba uwona zingata wakona kuyembuluka ni moya.
Wena lusika luaka.
Koko ile baby unonyupula. Malina koze ndenize mase unonyupula.
Aye unyupule.
Silivali baby, mwana nupilela.
Unyupule.
Malina koze ndenize mase unonyupula.
Aye unyupule.
Upula baby when I fall in love. Miyoko ya kaneli ya lilatu. Uwe kwa ule ni kabulu kalilatu. Uye kwa ule ni salimu alilatu. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Unisepe baby waka. Neke watae kutoku shonga. Unisepe baby waka. Uye kaya kikoni kafita. Oh na 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 na. Naziba uyu mukafinina. Naziba uwana zingata wakona kuyembuluka ni moya. Naziba uyu mukafinina. Naziba uwana zingata wakona kuyembuluka ni moya. Koko ile, baby unonyupula.
Unyupule.
Malina koze ndenize mase unonyupula.
Aye unyupule.
Silivali baby, mwana nupilela.
Unyupule.
Malina koze ndenize mase unonyupula.
Aye unyupule.
Vede Musa Junior, Bule Bule Seda. sun guys are mine fe 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 valaiti. Hey yo DJ busy, thank you for the mante, oh thank you for the choir. Hey yo chindele Sancho Sancho, hey yo Tomti.